we got to. Life's coming,
you remember where you come from. Champion Music Publish, don't see old.
Wipe your tongue down again.
Kanina. Kandala Mai. It's Shanna.
This one and I'm DJ Jay.
Minewo Kanina. We esha no kum Kanina. So, umfwe fiondela ndate binzili nanda.
Ela wana musa musa nanya.
Mkwai.
Jamuselu, ndakanya.
Mkwai.
Ni ita ni kuje watelelua.
Mkwai.
Ila janecha ninga ya pelelua.
Mkwai.
Not if you told you perfect.
Mkwai.
Continue while I run the rest.
Mkwai.
Stay away, kudi fero pantinti. Konke fio konkere no TV.
Ela wana musa musa nanya.
Mkwai.
Jamuselu, ndakanya.
Mkwai.
Ni ita ni kuje watelelua.
Mkwai.
Ila janecha ninga ya pelelua.
Mkwai. Waze gainda wa woro shastata. Ndali pirisho kumona kwa matanta. Elonga nipamuna niwe tata. Dabo the nani kane na kupapata. Three pin pak tibunde. Slim baby tight tibunde. Clean ass if you say clean is so. Pakutelela wa woro kama pini. Zimu vele vele naritumpa kofie. So sweet if I bed I'm sick. I got you baby kuno screaming my name. Minewo kanina, we esha no kum kanina. So, umfwe fiondela ndate binzili nanda.
Ela wana musa musa nanya.
Mkwai.
Jamuselu, ndakanya.
Mkwai.
Ni ita ni kuje watelelua.
Mkwai.
Ila janecha ninga ya pelelua.
Mkwai.
Not if you told you perfect.
Mkwai.
Continue while I run the rest.
Mkwai.
Stay away, kudi fero pantinti. Konke fio konkere no TV.
Ela wana musa musa nanya.
Mkwai.
Jamuselu, ndakanya.
Mkwai.
Ni ita ni kuje watelelua.
Mkwai.
Ila janecha ninga ya pelelua.
Mkwai. Mkwai, mkwai, sharp dip mugat. Wailoza, wailoza, oza. At Ela isang pange pizza. Ela not snitch kwela, waiyaza. Mta wangwela kwela. Muna tema type yanke che yapya. Ngoli wama lese la kuti wapya. Mukatumu mwali vila muli lo pie pie. Konga fio kukwata motach. Palast na lali lila cash. We pone na mula. Iyo ni binzi ni fichori. Ukandili la konso kori. Minewo kanina. We esha no kum kanina. So umfwe fiondela ndate binzi ili nanda.
Ela wana musa musa nanya.
Mkwai.
Jamuselu ndakanya.
Mkwai.
Ni ita ni kuje watelelua.
Mkwai.
Ila janecha ninga ya pelelua.
Mkwai.
Not if you told you perfect.
Mkwai.
Continue while I run the rest.
Mkwai.
Stay away, kudi fero pantinti. Konke fio konkere no TV.
Ela wana musa musa nanya.
Mkwai.
Jamuselu ndakanya.
Mkwai.
Ni ita ni kuje watelelua.
Mkwai.
Ila janecha ninga ya pelelua.
Mkwai. JJ Patiz, this squad still breathing. Dola, BNS, what up? Nigga 13, Shy D, Shy Diesel. Nigga 14, DJ Joe Brown. Banana Kumuja, Deza, B Square, Ella Sack, DJ.com, Youth Commander, DJ Jeff Jinko, Miss Megatron, DJ Zimbabwe, Nato Maida, Team 305, Peter Savage, Junior Lola Pandola, Vaccine, Selena, Skina. Tony Kapandula, I'm Americans. Ela Wasaneo, West Coppola Boy.
Remember where you come from. Champion Music Publish, don't see old.